mikono juu, wanaokubali Musa mikono juu, yeah. Mikono juu, mikono juu. Oga, polo. Mikono juu, mikono juu. Wanaokubali Musa mikono juu, yeah. Mikono juu, mikono juu. Wa MC soja nyote mikono juu, yeah, yeah. Mikono juu, mikono juu. Wanaokubali Musa mikono juu, yeah. Katibi no sibia kusaga, wanadamu hawajui kusaga, Yesu ikaya sowalo kusaga. Oga, olo. Jebama nyikulwana, Yesu ikaya sowalo kulwana. Jebama nyikulwana, oga, olo. Dunia kweli ni muzunguko, pendu sipopenda teni na mwisho. Yote ni zero, olo, oga. Dunia kweli ni muzunguko, pendu sipopenda teni na mwisho. Vite ni zero, oh, oh, oga. Nalikutemwa uwatemwa, uininuka paka wafikirishwa. Wafikirishwa, oh, oh, no. Nalikutemwa uwatemwa, uininuka paka wafikirishwa. Wafikirishwa, oh, no, oga. Mikono juu, wanaokubali Musa mikono juu, yeah. Mikono juu, wa MC soja nyote mikono juu, yeah, yeah. Mikono juu, wanaokubali Musa mikono juu, yeah. Mikono juu, oga, olo. Mikono juu, wanaokubali Musa mikono juu, yeah. Mikono juu, wa MC soja nyote mikono juu, yeah, yeah. Mikono juu. Wanaokubali Musa mikono juu, yeah. Mikono juu. Oga, olo. Aronkei, aromai, no matter what you say. Aronkei, aromai, no matter what you say. Dance for me, dance with me. Yeni yavyote ni zero, dance for me, dance with me. Yote mbona ni zero, dance for me, dance with me. Yote mwana ni zero, dance for me, dance with me. Ye dunia vyote ni zero. Mikono juu, wanaokubali Musa mikono juu, yeah.